kulankii kala qabanay baa kormoor ay bataanahay oo ururada bulshada la ka wacyi geliyo si nabadgelyada deegaanka la isku kaalada fadi nimanka nabadiidka ay seemaana deegaamadan dadkii ka wadaan in korseeda fadi iyo badanaya shir khamiisad ya taananihay runtii nabadgelyada ka kumada tarantiye rumo in maana nimankaas nabadiidka ay aman howlgal jiraan ciidamada markii gudambo ay timidaatay lambir lukuruga hulgala bilaan kurdiyang namagaz nibidiidke illa afar kufood lehaku kudili hatin iedamid hulgalka aska jarang nibidili tan korri tan hose wala skiringu barnaamishi daas barnaamisho maana iedankana ni garablisi shaabka garabsiyang maamulka garabsiyang maana namagaz edhuka ni kakalmay ni liddigan shiu garablu kusi wahi alaas o nibidili leha oro robba nga
amniga magaalada sidii la sugulahay maadaama horay urur badan oo aan ka shaqeeyeen urur bulshada ku saabsan ururka dhalinyarada gudaha xaafadeedka ciidamada booliska iyo ciidamada hoggaanka dalka oo iskaalmaysada ee maadaama ha ka ziyadeen barakacyaal sida degmada Tiyeglow oo ku dhaxay habuure badan garisfiine tuulooyinkan oo dad badan ha ku qahay in iska kooyan abaaro badan oo ardaysada degmada Elbert nawaaxiga gobolka Bakool oo dhamaad gobolada dhamba abaarsadeen ha ku qahay arday bulshada aan iska badati sidii liin kor dhilay ama liin hooji lahay ayaa ka saabsanay kulanka ma booliska iyo ururada bulshada waa dad iska duuban oo aan wada shaqeeyo korwe markasta ba shaqadii oo arday iska hirintu sida magaalada amaanshe cadowga jididka afar jid ayaa magaalada hagaalas jididkaas oo dhanmay waardiyay arday aan xil saarana gudaha xaafadeed urur haweeneed dad liinka talagay oo arday urur dhalinyaro ayaa waardiyay ku way lugay arday ciidamada qalbka sida walay ka ziyada dadkii oo gorday ciidamada arday baadiya dad dhalinyaro baadi la ku gori amba dad birke la ku bedelaya kumada dadka magaalada deegaanka aan dhaladi iyo arday jididka dhanyo waardiyay dadkaasay intu san arday walaay horay bilidka ka dhagmo jar yaani iska duubin yaan aan wada shaqeeyeen.